Tafiri msambu efisha kusawanya ncha ya lero Charlie nda ku bagenyi wange okutuka mu parliament ya fe olunaku olwaleo tusubira honorable Nsibambi Yusuf okuva Maokota South nesubira honorable Abdalla Chiwanuka olono bamukaza akolya mulima Mayuni akikirira bannaffe abamukono North atira honorable Bumali Mpindi olono akikirira bannaffe abaliko obulemu ekitundu kino ekya Central Uganda oba ekitundu ekya Uganda atira ne honorable Robert Kasule Sebunya ngojeko honorable Robert Kasule Sebunya banono bamemba ba parliament abakyaweereza ekisanja kino ekigwako ate bo wonsatule bali mu lwokaano okulabanga baddamu okulondebwa okuweereza omu bo ali ku kaadi ya FDC ali ku kaadi ya National Unity Platform nabeera ku kaadi ya NRM okulonda amawulire agakwata ku kulonda ge gabindabinda era ge gali ku mimwa gy'abantu tukirize tugaane tuzanye ennaku 25 zokka okutuuka kulonda kw'omwaka ogujja okulonda okujja kujja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Januari sigeza abantu oluva mu nnaku nkulu era bajja kugenda maaso n'okunoonya obululu okulaba nga balondebwa ku ddala erya president ku ddala erya bamemba ba parliament ate ne ku gavumenti oluvannyuma nazo zirondebwe wajja kubeerawo enkyukakyuka mu kulonda kati wiiki eno okubaganya ebirowoozo kugenze mu maaso ku nsonga y'obuuma buno buyite bio voter verification kit biometric voter verification kit obuuma buno bwayanjulwa bannaffe abateekateeka okulonda aba electoral commission bakitegeeza nti ekireesezza obuuma buno kwongera okuleeta obwerufu
omuntu atasanye kugenda ku register talonda issue y'obuuma tetutegera ne communication bugenda kuweereza information
issue egamba nti kyetagisa eddakiika emu omuntu okulonda nga abadde azze kukuuma ako bwe mwakirabye mu parliament wetaagi eddakiika emu
nibwe wandikoze ennaku essatu era abantu bandibadde bakyacomplaininga infact zekye nalabye obwedda buli muntu ateekamu nekisege nga baka tugenda kitereeza obukukulu bwe bwajjudde kati parliament eri mu luwumula babaga nti bagenda kulonda byalemye naye kuleva eyo byalemye simanyi honorable Mali oba ye yagenzeeyo nzebantaddemu kubanga nagenza okulaba nga bintu byakusimba layini nakuwudiisa ate ebizibu ebyayogerwa ku bwana Osika bingi nnyo amagye polling time enkalala z'abalonzo zaakisesinga ebyo byona ne kakati tetumanyaani agenda kulonda atagenda kulonda
kuu honorable Sebunya Robert Kasule amaze okutuuka kansaba ababuuzeeko
muga katonda muggulu ntuuse
owenasa nobaoyiseewa
abajje w'enguudo zo zitandise okutereera era olwaleero nkedde ku lw'e Kasubi kawaala waliwo bakola
kuvenda mu ngoona
paka wali ku bypass batambula bulungi era twagala bakubiriza mugumiikiriziganye babaganye temuyita wano tetuyitawo tuleke omusajja oyo wakyayina itiini akola oluguudo olwo atajja ddumala mangu yansuubiza nti tunatuukira ku Christmas
tumanyi kifo kyange
ebife embuga kakati ffe basupervisor be era tukigoberera nnyo kakati yeyanziza kubeerako wano era tubeebaza okuwuliriza radio eno nvudde gye nvudde yo nanga mpulira abantu bateze ne mukasubi awo na bakuli abantu bateze kale katunyumira
eprogramu
n'ekitalo nnyo ekyomumbejja abambejja abo babanga mikwano nnyo gya kadde wange Kibirige Sebunya nga abamanyi era nga abaagera nga bakolagana bulungi so bwe bafa baba babula naffe tunyulwa naye mbadde ndudde omulabako n'ekitalo nnyo
honorable Mpindi Buma ensonga y'emu ey'obuuma gwe oli mumativu
era sinagenda ku nsonga eyo omwami Osika nange nzikiriza ntuuse okusaasira kwange eri beene Ssaabasajja Kabaka eri Katikkiro n'Obuganda bonna okutwalira awamu olw'okufiirwa kw'Omumbejja n'alinnya Diana Kyeggala. Ayi Ssaabasajja Kabaka gutusinze twakuumye bubi. Kakati mwenzira ku nsonga eno ssebo ey'obuuma ekyomukisomo bisa abaddeyo mu Parliament nga bagezesa obuuma obwo, naye Honorable Nsibambi atubuulidde enteekateeka eyabaddeyo nga babugezesa, naye ate n'amaana agamba nti ate ye teyabigenzeemu kubanga layini yabadde nnene nnyo, ate n'amaana agamba nti ate esayidi emu obwo abadde tebukola. Kati nnemeddwa okutegeera ekituufu ekyabaddeyo, naye saagala kukyogerako nnyo kubanga saabadde obwo bwa Parliament. Naye Honorable Nsibambi ono nja kutambulirako nnyo ku nsonga y'Electoral Commission naye emabegako erintuula naye ku komiti ya Kosase yaayina okwemulugunya kwe mu mawokota eyo ng'abantu bakoze emivuyo mu lejisita y'emawokota n'agamba banoo bataddewo abantu bwe batiibwa noo bayingizawo abantu bwe batiibwa noo bayingizawo abantu bwe batiibwa twali tusisinkanya Electoral Commission mu kiseera ekyo era aba Electoral Commission ne bamugamba nti data mu buwandiike ebintu ebyo by'owemulugunyako tugenda kutereeza. Yali akompleininga ko oba ne kulijesitwa eky'omukisa omulungi yali abiyina nga oba yali yeetegese biwaayo naga bibino mbiyina wano ne bamugamba tugenda kubikolako. Nenziramu ne musinkanako ne mubuuza owaayo ebintu byo byateredde tiye byateredde amannya baagaggyeemu agabadde ag'ebicupuli. Waliwo omuntu agwavuganya naye yali aleese amannya mangi n'agateekamu. Kakati we muwulidde wano ng'agamba nti tukole tutya Electoral Commission n'owoogigamba teyina kyekola, naye ng'ate emabega eri yaŋŋamba nti kyatereera baatereezaamu. Ndowooza nti tuli bantu abakulira ebyokulonda bantu abo ba returning officers
ya SFM kwetuli tuchali ni Honorable Nsibambi Yusufu, Honorable Umari Mpindi amu ni Honorable Robert Kasule ya katu gatako tuwagina kubuma buno ugendo kwa sabwa mkulonda biometric voter verification kit mwewa gama nti mchalu wangavu wa mindi uwerufu mkulonda kutuse ya sebo mkulu
kakati nze nsuubira nti tefiina kugwa musuubi nga tetuli mu kalulu. Obadde oyogera awo n'ogamba nti ng'oggyeko Honorable Ssebunya Honorable Nsibambi nze ne Abdalla fiina tuli mu kalulu. Kakati wetunaggwamu essuubi nga Honorable Nsibambi weerimuweddemu kati nti tosuubira kya agambye tosuubira kya mulamwa kyonna mu kulonda ate nga nze omanyi mbuuzabuuza ku mikwano gyange nali mbuuzaako ebiseera ebino Nsibambi ku gulawundi kwali n'akalulu akayina kati weggwamu essuubi n'otandikwa abantu bwejjabba nafuya bobadde oyina bagaya mukama waffe yagaye tetulina kyetusuubira baleme kujja kulonda abantu baffe bajje balonde. Obuuma buno Oscar buli muntu yali akompleininga abannuupu nga bagamba nti baleeta abantu abatakiri aba opposition abantu abatali ku nkalala ne babawa waliwo obupapula bwe bayita voter identification slip nti babukunganya ne babuwa abantu abantu ne bajja ne balonda nga tebali mu register ate abantu bangi nnyo babateeka mu register mu kaseera ako ak'okulonda ngera Honorable Nsibambi kyabadde ayogerako wano nti yakirabye simanyi wayi amenye gundi bbiri akaala akaliko geeti simanyi ne wa kakati bakuleetedde akuuma Mpindi Bumali agenda okulonda ateekemu ekinkumu batiikinge bakebera Mpindi Bumali ku register kwali bamuteekemu ekinkumu kye mweyo gundi eri awo ekinkumu kitiikinge nti ono mutuufu awo oba okendeza ebizibu by'okubba muliza okuba obuuma bukyalimu ebizibu ngera omanye ebintu byaffe ebya wano mu Afirika ebimu si birungi. Nze mbadde nsuubira
kwegamba sikumalawo nekukendezaako
bakendeze kukubba wawulira president wa Museveni we yakugamba wano nti babba emiliyoni y'akalulu namba
era yakizeemu
era njagala kuddamu kugamba Oscar nze navuganyako ku bubaka bwa Parliament obubaka w'Empisa House naye wallahi nagenda ku polling station we nondera Museveni na zone yawo
Sabina Zone.
Nentuka mulaini ngantunulira abantu bali omanyi waliwo polling station ezanja ulao nga waliwo abantu abafuira mulunana naye nga nazalibwa ku kyalo okwo kwembadde ebbanga naye nga mwentunula bwenti mu bantu abo olunana be nalabawo nga sinaawo bantu bawera 30 bemanyi wabwai abampuliriza abeye mu kitundu bakimanyi kakati notunulira abantu abayitirivu era nayogera nga ngamba ti president kyayogera
ekyo kisoboka kubanzi nange bwenzira gye nakulira katoda nyo wenzira hona reboje na kuni nanga habari kukati hawa pia si matigi
hati kwa wavayo zibura yu ni nayo nebi nebi yangu
mkono humari nze naronde la enache sanja kukanisa ojita kawanda chacho Uganda natunu la mulaini nga abantu mpani kwa mkono vwendi wadokurunda kwa aliwa nga kampani kwa mkono vwendi nga abantu wawira anga luenda na inga abantu abamanyibwe mmanyi naye netula maso nga tebawera 10 era we namaira kyekiri wano
mwina basenze
bekiba kirina basenze buli musenze amangu ago neyewanisa amangu ago nayingira ku listi naye nga n'obwana obuvubuka buwola abantu ono wa 15 si wa 18 ali mulayi
kati nze nabeera
kukale njagala okubuulira Martin Oscar bino tuyinza obyogera obutalo otatuliba naye ekiri mu Wakiso Kampala Mukono mpichi otubula mula inibuo tino zikati gogane wavayo nze suba kuweza wiki nga sigeze yu mbundi
sabina
zone kuwanga nina ye vyange nina yu na hawa kade na yenga natunu la mubantu lunana nga sina bantube manyi tikufesa atenga amba manyi nwa haba ya vao mchitunu nga yari mlonzi wao mba mumanyi niwaba yaliya akolachi mbambo manyi katibari iwa katibu na onaribu gundi ya chukuzemu na ye kakati abantu wabu banji nyonyo teri iyo watu weba singa kubba kalulu nga Mukampala nga Mukiso nga Mpiji nga Mukono na delab opposition otunurile HFO katika kwe chokula vidako juzo etuwa yetu nonda by election yewede gundi okulondo kuwede mukawe generation mukawempe onaipo segiri nya yafuna obululu emitwale etano bamu kakaga mutuze mukana akawedda kanalukola yafuna unalukola yafuna gumu bi gumu
kye yali by election
yali by election naye chengeza ko kugamba practically abantu emitwale kumpi musanvu ngo kaseko na abalala okuvayo ne bajja ne basula akalulu musawa munana suchi angu frizo kwa ugera vya nabiyo na ni suchi angu nizi na chila bawa mukawempe north ni nga uvururubu nabona abalozi yeba simbi yeba tia abalozi mitwalo musambu neba korecho kakati bando no uri yaba tanso kube nduru abantu bafeba no bando nadibon sivambi neba nabo opposition balaba nti kakati bakutte kuchinyusi bakute kutunyusi baki ni nane babi polisi shoshu nye toka oku ya tiba gamba wa ama sumanyi ama je sumanyi bichi sumanyi mbele umukolechi okubera woku kweba kubogera kati gotunuri de ange mu ntibaku umakalulu nerabera wu nebakole fujo nebareka nebaka nomu utona adijenu inaka yenge na mfacho gendo kulonda katumari ize tukoza bichini gotu wawuri lako wanonga omutu ya yamba lange sati ya yero nga baji muyuzamu tuwachuri lako katinjaga lo gende kupoling station nga waluwa abakuma akalulu sumanyi mokakume abamanyiti kati mpindi bumaji onda agenda kulonda we na aremu waluwe bisatu bakuma akalulu msobolo kugenda one nonda kale nze nsobola kubanga teri antisa naye abantu baffe abakulukulu abo abataga sina gafa basajja batabuse kakati mwe mutunulira ekintu mutunulira eki mukitunulirira wano
sola banga
kyo obuuma obwo nga nkuziza ku buuma obuuma bulungi bamba muni mwe ekizibu ekyetaaga okutereeza ngaona bonsulandi wagambye wano nti mulimu ebyenkumu ebimu nga tebabiraba abantu okububa somesa tukyayinayo ebbanga lino weeks kumpi satu kumpi mwezi babulete ku polling station ezenjawulo basomesa abantu webagenda obukozesa atete omutasobola na kujja n'alonda kubanga kali akomba tagenda kataipingamu tingenda kunoonya wadi ntaipinga oba noonya ekiseero ntekemu ebintu byange mu ekiseero bamusoma linnya ne bamugamba olaba wano take away to ekigalo teri iyo mulonzi so de teri iyo mtu aina nanga muntu nga takteka nga ko kigalo kukuma
nanga
mtu
is part of the
no ten kugamba issue ebadde ya chinkumu bobo gendo okufuna nanga mtu ama lokuli gestalinga
oite
chinkumu cho chiteka ko wali ne kiraga wali ne bali okaba baku kakasante bakuli gestalinga chinkumu echo chinyinyi cho gendo okuteka wali kakati abantu bafalera likirira balete kizibu kirimu baleme kugamba obuma atera akabuleta abantu bafete basoma tebasoma bagenda kutaipinga mu excel oba mu word
honorable sebunya banelgada bela likiro lwensonga eno olwa chayogedde ko olwe byuma byaffe ekyokulabira ko obuma we baleta mukubala abantu mu census ndozo jukire kyatuukawo results ezafuruma nakati vichabusibwa busibwa wa census kati abantu bagerangira nyaza gamba ha tetwala bakuguma bwa census nabuno buyizo tukole kintu kyekimu zene kyokubiri bagamba nti nwa kwadeka leka tugambe nti butuukiriza nera bujja kola kitono nyonyonyo okuleeta obwerufu mu kulonda okusinziira ku bizibu ebiriwo honorable boss bambi yanyonyode nti obuuma buka nga abantu bakiriza kuba kampeini nga register nkalala zirimu ebizibu nga okulonda is a process iyo nete kukubanga etambudde bulungi kati nibwo onoleeta obuuma ku last day ku voting nenga process
yabadde ebi ono ebunga tani najja wano akantu ensibambi kayogedde kembadde njagala okutangaza eggwanga enkalala z'abalonzi bazireeta ne bazitimba abantu ne bagenda ne beekebera abataasobola genda kwekebera ebyo byabwe mpido na responsibility agaye nti tebazireetanga kukwe bantu kwekebera
ajja kukuddamu ajja kuddamu
kati nze mpa polling station gye manyi enkozi omukyala bamita Stella na Kayima yagenda ng'ategedde abantu nti bakyamu n'akwata n'agamba registrar njagala olukalala enkalala tebazitimba nga bwe zina kutimbibwa ngono yazirina ne bamutwala ne bamusiba eka yabwe
kubanga ayogedde kuba
nga ayogedde kala ne bamujjawo ne bamutwala empiki ampulira
alright sebo kati kirala honorable sebunya electoral commission ngali free ndoze jafuna omukisa wakatujisabire na wano kubedi ejje ku Saturday jja esindikia wano omuntu tutuule wano mujisoye ebibuuzo ebyakuuma kifagala creatinga doubt kuteekawo kubuusabuusa nti oba akuuma kakola oba tekakola infact batuyambye najeyo n'akuuma nga kamu n'agezesa ebigalo abali byera mu studio bajje wano beekubirize banyonyole erya abantu ekyokubiri obuuma katuhuite tabu obama simu gano gasereza akuma kalimu fomu ya simu sereza akuma koke nyini katusugirenti kalamu bakalese factory made kalamu na akuma ako kaino kwa accessing database ya electoral commission mkuru chintu wa ulira mpika accessing database orende tebage list yo jeri base yo ugama information jeri mu system jewajia national ID mu parliament jenalimwe yomwenda yakwata register nejao register ya electoral commission jia kolanga nebagamba tukoseka register chi emu kola national ID yevari evira register ya chi yokulonde sa chitegeza nti buli muntu alina ID yewandisa
chenkana ba mulonzi
oli mu system joli olwedi oli mulonzi
Itaka
kakati okay baba inenge je bachisi
kakati oli gamba nti omulonzi anakuba ku lukalala
wabalonzi anti
ninga bila bya register no za gamba ezafuna muno obuzibu eteka zije kigamba twali ame
olukalala wabalonzi balujja mu register bwe kiri pachikola mu cheka je kiri pachiteliza kwa kujao isi register kwa wakulanga register neba wandisa bupia tegede kakati register ya encore ID nye njini ye wakonvate nefuka register ya isi elaba jene ba update ingale jila lebe na kakati echa ukubili echi nzo kule mesa akuma echi nzo kuba network oba batu ingabu lijiwa tujimanyi
baga mbia tika kolela ku internet
aha kani nukubango
ready
system yako you access it
yes
kakati
okwaccessinga noteka mu ekinkumucho ekinkumucho kiricho wati na ID chebagendo kozesa siwe wawu echi okusatu nti kino kyogamba nti baleesa akantu akana akamana amala uweo egoyi
yes.
Nedda controls nyingi nene is one of the many controls nga nerejista yenyini yeri manual polling agent gundi ajja kuba nayo
tuwalibwe bigano osobola kebera
ukebera wanono ukebera ne wali nga bw'oteekamu ekigalo nga bakebera ne kurejista kuba ne agenti bano bonna tebajja kubeera kuuma okitegedde bo bajja kuba na rejista naye nga bakakasiza kukuuma nti kakuzudde nti mwoli wano ku listi eno listi siyaki kipuli nti ku listi ekiri ku listi kyekirinemu sisitimu kukuuma kali kya kyakisesinga kakati abantu baffe akumanga wekali nga n'abantu wekali n'abantu balina okubanga bakkiriza mu sisitimu gye bagenda okulonderamu infact ffe tusooka okuba okakasibwa nti okulonda kwetugendamu naffe tukwagala era twagala ebintu byona byona byebataddewo bikole naye bw'ogenda ng'omutwe gugugubye n'ogenda mu kulonda era tebijja kutereera tebijja kutereerera awo so kyenkubiriza abantu baffe ne bw'oba tewekakasa nti oli mu rejista genda y'obuuze kati proactiveness fe fennyini twekubirize buli omu nga abaana
baabuuze wa polling stations be open tugenda kati
ibu direct office gyeziri direct office gyeziri ne ku masimu nkiwa nga abaana ba P7 bagamba nti ogenda tuula ebigezo weekebere mu system bamwoli olaba tukebera ku bigezo by'abaana naye ate ffe abantu abakulu abagala okulonda okuyita nga tetwagala naye osobola okwekebera ogenda ogenda ku ofiisi osobola okubuuza essimu yo era kyenvudde nsaba abeereka komisioni bajje wano batubuulire ku ssimu oteekamu ki oteekamu nini namba ku webusayiti ki nenkakasa nti kulijesa kwendi nemmanya n'okumanya nti ndi kulunagundi ne kwayidde okebere mabegano ati eno ndi ku kyalo ki ekyomukisa omubi nti ID empya tezina bakuba rolled out tezina fuluma bulungi naye senga nazo zifulumye ezo zandikuyambye nako okugenda okwekebereza ddala nti mutuufu gye ndi mu system
sebakugjaku
nti wafa
obuuma bulina kibugenda oku
obuuma bulina kibugenda okukendeezaako naye nga naffe tukkiriza gwe teebereza bannaffe nakino tukisesize wamu bana batugamba nti bwe mulonda mubeere awo ku polling station mugugubire awo mukubire awo embeekuulo akali oyo kati kankidde
ensonga yakubije
yakugendako naye lumu nagamba wano nga tuli ne mukulu nsebandi wano tekirabangako b'opposition bakozinga genocide mu nsi naye omuntu egenda kweta genocide mu Uganda etya kanabe obutabanguko obulimu n'obusi abantu okwetta
ibwakyo kibateekako
kanti bateekeko ate kalinda bwenakiddamu ogwokusatu mukirinde kubeerawo kubanga tosobola kugamba bantu ng'omaze okutegeera nti oli munafu togenda kuwangula bululu mu Uganda naye okuteekawo okuguguba abantu bagugubire ku polling station balemese n'abalonda n'ababawagira akatabanko bwe kanaabeerawo ekita abantu bwekinaabeerawo mwena tujja kubateeka ku lukalala olunaagenda mu ICC
kirowooza ati kyekyo bagamba kukuuma kalulu
kyekyo tosobola kugamba bantu lukumi kukuuma kalulu wali okirabyewa kati lwaki tukola tuteekawo ba agenti
ensonga y'amateeka tugenda kugiddako
naye lwaki ogamba abantu nti mwenna mukuume kati abakuumi bateeka mu tteeka bakalabala baboleeta baaki so nze ndowooza nti n'akuuma kano tekasobola kukola
kumalawo bizibu
ng'abantu bennyini baleese akabbinkano baleese okugugubana ku police station
okay.